box, a beautiful mess. At times juvenile, yes, I goof and I jest. A flawed human, I guess, but I'm doing my best to not ruin your expectations and meet him. But first, the speed him verse. Now Big Sean, he's going too fast. Is he gonna shout or curse out his mom? There was a time I had the world by the balls eating out my palm. Every album song I was spazzing the fuck out on, and now I'm getting clowned and frowned on. But the only one who's looking down on me that matters now's Deshaun. Am I lucky to be around this long? Begs the question though, especially after the methadone is yesterday fades and the Dresden home is burnt to the ground and all that's left of my house. At times juvenile, yes, I goof and I jest. A flawed human, I guess, but I'm doing my best to not ruin your expectations and meet them. But first, it's speed and verse.
Yeah, Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah, everybody say, oh, oh.
for Babo, I was my day soon, I'm with you, know, and I end up paying. But some for say I could do, and now I will then do a moha, and there they came to me and I can answer over her. Now, yeah, that would not mean I say, and there I end up paying so so. I want an interest of and then a homo bro, and then I am ye, and then I do ye. I said, one my young MVA son, now what you mean, and I am, and now I said, for me, it's 2 years, so sir, or yes, or before you know me. Nanso Unyame Dene Ambassa Nitinini Nifano Edi Ekurai Mo Edi Abepem Sambreya. Na Bibiwa Asidetia Neyasa for Radi and Yedimano. And in Tienina ye come for Radi, ye kasi ni kasi ye and ye ano pay. Na ya fa babo awa jumedi so ye dia chia yam penin for Aposto ye chia ube bibiara o ibiara. And also for a man, a gratadins, Pastor Kessler. And also for Namiakoa and the Rock Chapel International, a man, and I know pay a far babble award, my dear. So, yeah, a church, I'm a GD, yes, when I mean Adumiti, Upibiara, a Huye. Sana, a fasso, editia, impending for work room, dear my. Oh my, no more dear program, yin, and our more friends with me. And I'll pay a dent theater and call Eddie Free when I'm home. Eddie, a bremo. A diddy year, sir, to be there and ho ye. And until now, a mamma feed you, and I ya enter a baby moon fee. Nay, and the moon, and I send ya any darno. Ya be seen ya when I may ask him. Nana say ya bears or two when ya coupon, a war, and ya and a sem cacremo. Na and I'm so. Na ye di ashe sa and na what we a fufri y kura asi. And intine ma wafidi no and naha mifaso michiam ubiara.
Just is now a testimony. So seda a refre woni pa ho enso da me pa ya ne se mi renfi papa wa ya me esi ene kaje ni asedo a refre woni pa ho ade aba ko na mesra ne se mi renfi papa wa ya me wa na se mi pum 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 ko se mechi baby mi frene baby a medi o defu wa na obetu mi ayo we stand by and take account. Or therefore, wait there. It had to be you.
That's right.
I say me pum 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 kusha mechi. Baby I'm a friend and baby I'm a bee. Or therefore, one over to me on your way.
Okay, for me time I'm watching the Bible. I watch my day to every. Also, Apostle Abba Ababa Bedu, and in I have far a few days so near about Nam and the NPNC, Mekonho, Nai, Eleno, Atuchin Kumona, and Sabia Rona or Yama, a tearful, and so, and in Tiwini and Kaiba and Mamo. Jumaku is also a pet, and Kofobi, and the woman, Aya Eduma. And then he said, Obi, a woha, or her a juma, Obi to me, Afre, me number. No, a year 06 147 28 170. 06 147 28 170. Obi, a juma, a Omope ejuma se ejuma bi abeda baby. Ntu betimi afre me number no eye 06 147 28 170. Enje no enche apostle ho na ene no edi enkomo ewo efidi isu. na Bible Award me die so na watson go so e wuche apostle abedu krodu e ma enu nti no ye be frere no na kwade nti a eso so e di aman me di die sam sadam ma ma fe no e ye fi se ofi ye nten e ko ye e di na e kakra na e bo so me kakra enu nti sam re apostle wo ahoma na so nti o pete o di nti a e ma e fi fo. And the apostle, good morning.
Morning.
Na me adum. But I just want to say.
Good.
And you na ye jidi se wo fri ye nchan na kakra na bo so no kakra ni. And nti ama. Yeah, afini, yeah. And nti tie for afi wo papa. And nti ni a. Yeah, okay, so okay, three, a tearful, and no one tear.
Yeah.
Samre yeda unyamia se ye bitie unyamia se ma ye di emye nyina betutu ye ho fo na me ya dom ne se apostle be ka ye nsa ne suika na o di first preaching no e di abere ye na ye di ashe afi no ase de bia sa na na ye ka se ye twen se ye mpenya fo no e be ba na o mni ye abebie abedi juma no mni ye abebie kwan ya sha ase a ansana ene ma eto ato ase no yetimi e di aba ene ntie ene yeda onyame ase ye betie word of exhortation na ye de exhortation ho ene ntie no ene ntie me pacho me ba na telephone call by and then talk to Kakrava. Still no, you buy a bit here, a semi, a DAT, a home for, and na now, so I want to team. Send them to Kakansa Apostle about 18. I may add next week, you know, I will buy the shots here, Nafi, Neo Piano, a Diakwa. So, and into your bumpy, as a for a new day, and another place where there's a said man. Ede aye ye ma o ye de nkan fo ma o se nden so obi wa don pono ekwan ama e wa ma adepa achi ye na yo muni e menye na e ye ejuma we kire se e ye wo ani ye nhwefo wo na wa hwe ye so sa de achi ye na nka ya nsori anka ni obi biara ho obi sa na na nam se mama wa don aye kesi ama ye nti ene nden so so ye wo woni mi ye bo mpa ye wo ye so ni mu ye ja ye ho ene nipa ye tie wa se ni nyina ba woni mi as a for a day, and then so no fasting soon. Ekasa, a chere ye, thou hoddy or was a monamel concrum, brabbit to ye fool, maybe show the animal yam. When I be so on a pay, or do by Jesus Christ to deem me, and I ye bo empire. Ya down a mea say, and a warn a bambo. A did a year, sir, and ye ma be bray, and a goosua, a CC, ye share near a CISO. E koso e wo wi ase samre ya enye de nanso so no ye wo obotan bia ye de e ho ato no so ono na yensuro nia ebesi yesu biara na ifi se ye wo nyame bia ye twere no eno nti sania ye hwe ania ma esi koso e wo e wi ase samre se ye hwe Ukraine ene Russia wo hwe nia esi ya that means we obi awo ade a wode ne ho atoso eno nti eno ye se ntokwai omo ebeko nti se ye hwe Russia se wo enema wode ne ho atoso sanso so na se 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 wo hwe Ukraine a nsem bebri ena esi a wo muso se wo muso so ebeko ɛno nti sɛ wohwɛ nneɛma ɛrekɔ a obiara wɔ adeɛ a wɔde n'ani asi so ɛno nti na ɛma saa ntɔkwa yi ɛgu so a ɛrekɔ so ɛno nti sɛ na ewiase asi akɔyɛ no no nnipa bebree a ɛwɔ ɛna ewiase wɔn mu wɔ a strong tower a wɔn mu wɔ abandenden bi a wɔn mu de wɔn mu ho ato saa abandenden no so sɛ yɛhwɛ akristofo a yɛwɔ yabandenden yɛn deɛ yabandenden ne asafo awurade ɛfiri sɛ wɔno na yɛdwane ɛkɔtoa no ɛfiri sɛ sɛ wokan bible a ɛyɛ sam 27 na wɔse ebinom kamfo mpɔnkɔ no ebinom kamfo teaseɛ nam na yɛn deɛ yɛkamfo yɛn asafo awurade ye ɛnyankopɔn ɛno nti sɛ wohwɛ muslims ɔmu wɔ wɔm abandenden hindufoɔ wɔm abandenden arecristianfoɔ wɔm abandenden ɔkɔtofoɔ wɔm abandenden na adol worshipers nso so ɛwɔ wɔm abandenden ɛnti ɛhunu sɛ sɛ biribi si a obiara wɔ deɛ wɔyɛ den wodwane ekɔ ekɔ toa no ɛno nti yɛn agyidifoɔ deɛ sɛnea yɛde kan aka no yɛn abandenden ɛne asafo awurade nti wɔno ɛna yɛn yɛdwane ɛtoa no ɛno nti yɛbɛkɔ onyame asɛm mu na yɛkan onyame asɛm ane yɛhu onyame sɛ wɔno ɛne yɛn abandenden ɛno nti sɛ yɛkɔ onyame asɛm mu a ɛyɛ Proverbs 18 Proverbs 18 no mekan Proverbs 18 10 no a ɔse the name of the Lord is a strong tower the righteous runneth into it and it is safe the name of the Lord is a strong tower the righteous runneth into it and it is safe sɛ wohwɛ twi no a ɔse abandenden ɛne awurade din ɛno mu na ɔtene n'ani adwane ɛkɔtoa no na ɔkora no abandenden ɛne asafo awurade din ɛno mu na ɔtene n'ani adwane ɛkɔtoa no na ɔkora no ɛno nti me ne wo kasa ɛna anɔpɛ ɛzɔto ɛfa my strong tower who is your strong tower Sanya midi kan kan ya no nipa bebre e wo strong tower ah wo mu bibi sia wo mu dwane ekotoa sa abandenden no na yen de yen abandenden no one asafo urade ni ehunu se onyankopon din eye the greatest name and also the greatest defense that we ever have in this world se boyen ema yetimi fight against the devices of Satan. So near Bible no ekan ye essay. Say yeshua Ephesians. So near Ephesians 6:12 no. Ekan say monshe u nyankupon dien akudien nyinara. Na motimini or self wono ne de nyina yedin. Edi esie. That means o nyame any yen a Christopher no yen abandon din. So near beya ye betimi ayeden adi wo sefo na nanso ayi akudie biara be sori eti aye no se ye ko wono sa nyame abandenden ni mu aye wo tu a ye betimi ayeden etimi di asori eti a anu ti no se ye nhye sa wo nyame akudie no that means he become our strong tower so o nyame be ye ya abandenden a ani na ye nsro Bibiara ebio if you say wasan be ye ofesio ena wo protect eyen na wo di yen efri ombonsam empesua ene akodie biara esese eba yeso no mu enu nti ema e Christofo etimi ebeti ase anase eba ebehunu enie mapa eye security esan ye secure ewo ono asafo awurade ni die ni mu so we become secure ewo ono asafo awurade ni mu enu nti no ene ma miansa ena ye hwe ewo ha the name of the Lord ye hwe wo nyame din enam se wo nyame ni obi enche na henie mu na ono obi nche enie ma mu penti no ni din abro adie nyina so enu nti ni wo mu a wo mu dwane kotoa no 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 wo ye ntam buafo so wo be ye den wo be agi san krofo no na onyame so mpese ye didin bi be bata wo no ni din unti no e ba sese ye ntimi anwane ankotoa ne ye kotoa ade fofura wo no no wo ye stronger than sa adie na ya kwa kotoa no enu nti ntimi ma wo nyame e ma magie na mmom no se ba sese ye dwane kotoa wo no asafo awurade ni din ni dia ani enam se wo ye overall boss no oyɛ ntɛm no oba eba bɛgye yɛn ɛno nti yɛhunu sɛ wɔ nyame din no ɛyɛ ɛdin a ɛboro ɛdin nyinaa so ɛno nti na ɔse the name of the Lord wankasa the name of anything but ɔse the name of the Lord ansa na wɔte strong tower ɛde ɛbɛsɔ so ɛno nti sɛ yɛkɔ the strong tower no mu a yɛhunu sɛ wɔ nyame din no ɛyɛ strong tower ampa ah say ye dwane ekotoa no a wono ena wo oje yen enti se me kan Psalm 18 no me kan Psalm 18 ya 2:2-6:1-5 ho no a me kan wo brofo no ni ahwe Psalm 18 2 echo no the Lord is my rock and my fortress. The Lord is my rock and my fortress, my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horns of my salvation, and my high tower. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised, so I shall be saved from my enemies. The sorrows of death compassed me, and the flood of ungodly men made me afraid. The sorrows of hell compassed about me. The snares of death prevented me. In my distress, I call upon the Lord, and I cry unto my God. He hears my voice out of his temple, and my cry came before him, even in tears. So, and into some kind tree now, Eurade eneme ebotan, me abanke fie eneme jefo, me nyankupon eneme botentin, ah, me drane me kotuano, me nchai neme nkwadie, me chem eneme nkwadie, ma ben ene ma ben tintin. Misume fre Eurade. Ono na ofata se oyime. Na eyi na oje ime matamfo insem. Owo unho ma ebebe bare meho. Na ose ye cha fa meho ishiya ise. Osuyo imhya. Asamado unho ma e cha meho. Kontonkron. Owo afidie ebeshia me mahu hiehie mu no misome frɛ Awurade me nyankopɔn na metiamu misufrɛ metiamu sufrɛ no na ɔte mene na sɔre fie na misu a misu kyerɛ no no kɔduru nasun ɔn enti sɛ wotoa so ɛkan a wɔno ne yɛ abandenden a ɛnneɛma kɛseɛ sie a yɛsu frɛ saa asafo Awurade yɛ a wɔtie na wɔgye yɛn so na wɔboa yɛn wɔde yɛhyɛ n'ataban kɛseɛ no ase ɛfiri sɛ sɛ wokan Psalm 91 so a yɛhu sɛnea ɛno so so si ka ɛfa onyankopɔn abandenden ne sɛ sɛdeɛ ɔtena ɔtenene ni twediampɔn nwene ase no so onyame ɛbanbɔ ɛbɛda ne so no saa mpɛpɛpɛpɛpɛ ɛna yɛhunu sɛ sɛ obi tena onyankopɔn twediampɔn no ɛna ase a onyame banbɔ ɛyɛ den ɛtumi ɛba ne so ɛno nti hwan ɛne w'abandenden ɛnɛ anɔpɛ yi sɛnea obi biara ɛwɔ n'abandenden a wɔde ne ho ato no so no sɛ yɛhunu sɛ onyame ɛne abandenden no a ɔno asafo Awurade ɛbɛgye yɛ so nti sɛ mekan Psalm 91 na ɔse deɛ ɔte ɔsorosoroni hontabea no ɔno na ɔbɛtena otwerɛniampɔn ɛnwono ase na mɛsi Awurade sɛ ɔno ne me dankɔbea ne m'abankɛseɛ me nyankopɔn a mede me ho ato no soɔ no ɔno na ɔbɛgye me afiri ofidisomfoɔ afidie mu ne owuo yadeɛ ɛsɛyie mu na ɔde ne ntaban bɛkata me so na ne ntaban se na mɛkɔ makɔhyɛ na ɔkyɛm ne nkataboɔ ne saa asafo Awurade yi ne ne nokorɛ na worensuro anadwo bombɔ bɛma a ɛtu nam awia ɔyaredɔm a ɛne nam esun mu ne nsan yadeɛ a ɛsan yadeɛ awia ketee ɛno nti sɛ yɛhwɛ saa onyame nsɛm yi a ne kyɛ sɛ ɔno ne yɛn abandenden a yɛdwane kɔtoa no a ɔno na ɔbɛgye yɛn na wabɔ yɛ ho ban ɛno nti ɛna nɔpɛ mebisaa sɛ who is your strong tower? Why ne wa bandindin? Enim sa bandindin bebre wo wiase anipa bebre bibi sia. Ano no omdu omoto so, ano no omfrɛ no, ano na omo kanche. But yen die ye kyerɛ wo sɛ ye abandindin no ene asafo Awurade because ni din ene abandindin no na omo a omo dwane koto ano no wo ogye won. Edia etosu miensa a me pese me ne wo ehwe e wo sa edisuen mu ana me di exhorti oni se o si the righteous run to him and he is saved hwane otrin ni yenim se ye nyina ye a christofo yi ye betimi aye christofo but ye ntimi nye atrenefo bebre betimi aye christofo a ye ntimi nye atrenefo bebre so betimi atena wiase a omunye christofo so a omuye atrenefo ye hunu bi ewo a bible mu but ye ni aye wo a christofo fie na samre ye ka enu nti se obi ebetimi adwane akotoa sa asafo urade ya senia bible na sia kan se the righteous run into him and he is saved. That means enye Christians run to him and they are saved, but the righteous and unto said yewo onyame fie ese se ye hu nia ese se ye ye enti ye righteousness a ye ye no enu ne betimi ama ye nya sa onyankopon abandindin. If he say was the righteous run to him and he is saved enu ti se ba se ye tran onyame fie na ya mo otenene abraba ebe ye din se ye bedwane ato asafo urade na asafo urade ebe eje yesu. If he say wan ka se christofo edwane ebe to asafo urade a and now, we're genuine. Name woman, I say, the righteous run to him and they are saved. And until young, she said, Sanya, Bible, no, Esika, was it young, she said, Winyame, Nahinye, and any day, Netrene, Eti, Ekane, say, ye kind, Matthew 6, Noah 33, Noah. We should seek first the kingdom of God and his righteousness, and any other thing no, shall be added unto us. And she said, she said, Winyame, Netrene, John. The righteousness of God, you know, and no, now what did near my Kenya, Ebeye den, Ebekaya, and unto my mu, and said, when Yami din, ye abandoned den, then ye a Christopher, ne Janet Cotuana, what you want, ne Momono, a Christopher, womo, a lead righteous life, or no, woman, a woman, Janet Cotua, as a for Radia, or Giwon, and unto ye nim, sir. Se eba se si ye jwane kotoa asafo urade nye se wadi ye ndia eni ye na oba eba be ye ye abandon din eni nti ene anopeyi wane waban din din si ye jwane toa asafo urade ya obe ye ye abandon din din na ye hunu se abandon din biya no adie biyare ni wa ye den itimi ebunu like efesio anase like a tower it becomes the shells of our pillar. And then she said, "We nyame beye menu mi no ye abandon dia. Eni e bibiye niwa e biti mi aye den. Asori e tia ye ya e beye den e beye e ye. And then she no why ne wa abandon dia ene anopei. Why ne wo abandon dia? So nyame eni e abandon dia." Bibi biara ni hwa ebetimi atia yenya ebeye eye enunti ese ye kan e metio enoma no a etre enum enchichemu edua o si enhira ni won a tini nti wotan won na won na osoro ahenie no eye won dia. Blessed are they which were persecuted for righteousness sake, for this is the kingdom of heaven. And untino womu a righteousness untino ye persecute woman womu ena onyame ahenie no eye womo edian na nunti enye womu a christofo enti ena ahenie no eye onyame dia na ahenie ne betimi aye christofo dia this christofo a omo practice righteousness ansana unyame ahenie no ababa beye ye dia elunti hwan ene wo abandoning enimsasa forade ene abandoning na unyame ene obi enche na henie mu unyame ene obi enche ni dine mu na unyame enhwehwe se ye betene kristo mu na ya practice ye niema ye ye pese ye practice ayesa unyame emeye ya abandoning na se ye practice the name of the Lord, then he becomes a strong tower at the Mayan. And then, Tanya Bible cracker say, ye, Onyame ma omoa, omubonu dine basabasano, and they will never score free. And then, Onyame per se, beye Christopher, you know. I bet na se na ya boni din basa basa. E na dia unyamin ebe ma ye hon ato ye de bibia rada. E niti unyamin efishwe minu umye nu. E se ye wonu ni ye abandoned in India, and ye na as I say, ye practicing righteousness. If you say, I'm practicing righteousness, when yame eme ye abandoned in, see, Dwane Kotua as a for radia, and ya dia, obedi ye, and I say, obedi ye, if you say, one no, any ye abandoned in, na omwa, omu Dwane Kotua no, 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 Onyame asemine fine wo abandoned din. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run through it and he is saved. And into no wa dwane atoa sa asafo urade din na waje wa na. Anase wo was strong tower bi a wo de wo ho etoso. And into onyame din no enya de a ye strong tower at the man. Te basa de a ene na e din biara ni ho a eso chese a wonyame din ne ne na wo ya ye mistake ene ti ene anope mi kanfo eman se obeba na wa ba be dwane atoa sa strong tower no na wo dwane toa sa strong tower no wonyame enam so o de ne bambo ebeto ewo so wonyame nam so e de ne bambo ebeto wo so ene ti anope mi kanfo Onyame din no e di amao if he say onyame din no ene abandoned din the righteous run to the name and they are saved fine ene abandoned din fine ene abandoned din make kind Psalm 24 no 3 to 6 no na ye di addition no ne di aba every year Psalm 24, no, 3-6. Or see, who shall ascend into the hills of the Lord? Or who shall stand in the holy place? He that hath clean hands and a pure heart, who hath not lifted up his soul into vanity, sworn deceitful, he shall receive the blessing from the Lord and righteousness from the Lord of his salvation. This is the generation of them that seek him, that seek the face of Jacob. Selah. Timekai tri na hwan na obefro ewrade bepo no na hwan na obejina ne tena bia konkono ho idie efi eni ne ensa na na kumemo etie die oma ne kra die oma ne kra eni ensa ehuhu die na onka enkontomposem Ono na obenya ewrade ensem inshira na nkwadie onyankopon bebu eno ebim yei nom ne won a ope na chire akwan no ebusian won a ohwehwe nenem no Jacob nyankopon woi ne onyame asem enenti wose hwan na obefro ewrade nyankopon bepo konkono no ne oni obi a hwan na obegyina ana obetena onyankopon etena bia eho obi a efi ene ne nsem na nakumemo etie na ne kra ene nsa ehuhudie na onka nkontompo entwe ono na obegyina ewurade obenya
obi a ba humane so ntima menfa nipa ne na
yeah hello Hello. Good morning.
Me pato brand name announcement is Obi Pedjuma.
Me pato me already so me nko na mo hanti ne ponia why?
Ah, wo pon na me twa wo.
Ah.
Pacho you. Be am here number no.
Yeah, bye. Yeah, hello, I'm for there, sorry. Entino what the one Obi Dina Onyankopon ekonkron ebia ho ni se obi a efi enni nsa anasa nsa enka emoyo ensem enu ntine ye srasafo urade se oma yenye atrenefo emra ya ye ejidifo yi onyame enhiramo ene anopei ewo yesu kristo edemo efise mpp fo no aba epronati ntime biwo Enti aha ena ye di juma die ne nyina esi ene ene enti nyame ya aduma senem di kaka en apostle beba nyame ya aduma next week na oni ye nyina aba be di juma die ne na afi ene ma eto ato aso no odi aba amaye hu ene enti onyame shira mwebre sen na so di wa fidie ne to ha enyi wa fidie ne mfri aha because MPP for no award and do you more na men shira as a for ade ye di aseda ma ye di aye ma ye di enkam for ma ye hunu se ewiase nipa bebre wa abandindin na ye di ye abandindin no na wasan kire se enye gidi fo eni dwane beto wa wo ji won na emu mo gidi ni a wasan ye trini ni no onu na wo dwane to wa o wa safo urade woje no enu nti maye nya gidi fo atene ne fo se ne ebe ya ebetimi nya wahene ne mu echefa we na ye bisa wa no pain e o doba yesu kristo demo na ye bompa ye amen